The world is in trouble. I represent for the lords of the raga. Me and myself, Migiroi. Ra! Yeah, Migiroi, I toss all away straight up, no way.
Migiroi, I toss all away straight up, no way.
Chakara nange, chakare. Sanyuka nange, sanyuke. Digida nange, digide. Migiroi inde seluno. Chakara nange, chakare. Sanyuka nange, sanyuke. Digida nange, digide. Migiroi inde seluno. Sweetie baby, kwechi manye. Takupa kila kitu, demwe. Sura ya kunzuri, manziwe. Ata kama unajidai, mama yo. Rangi ya kunzuri kama ya chokoleti. Wana kutafuta wengi hawakupati. Napenda tongo zane tuende kwenye party. Na bana bakapala tulimupati. Tudigide chido nemi sana. Kwangu mimi wewe na kupende sana. Wewe ndiyo mama wa watoto wangu. Na mimi ndiyo baba wa watoto wako. Chakara nange chakare. Sanyuka nange sanyuke. Digida nange digide. Migiro inde seluno. Chakara nange chakare. Sanyuka nange sanyuke. Kabulonji, we mama, buli ya kula banga kwa daluhu. Mweli yako na shiny kama nyoka. Wakikunyanganya mimi za jinyonga. Wakileta mambo, sema kwangu. Alafu wakizidi, sema no. Wavijana wote, huko pembeni. Muachane na demu wangu. Ya, yeah, ala, ala, ala. Recording house zone, number one producer. You hit them basuti, baby, but you take it. Sha, one unit entertainment. We take it higher, make it roi miyansanto. We kidding my wider. Year after year, married him arise. Wandugu sikwele wata mimi ni mejegopa. Mane keeps the vibes flowing. Mandrima, yeah. Sanyuka nange sanyuke. Digida nange digide. Migiro inde seluno. Chakara nange chakare. Sanyuka nange sanyuke. Digida nange digide. Migiro inde seluno. Man woman everybody jump around. Omusiki gwen kubaguchi da gwen chingunda. Raka mafin DJ Africa nonga tu chakara. Bam bam biki bam bam. Chakara nange kunyanya zengu sunde. Abade mutuba chakaza paka kejenge. Abade mutuba chakaza paka kejenge. Ra! One unit fans there. Respect Isaac in Moyo. As of my family. It's madder than ever. Mama.